Oxygen News.
Umuti mwanga muli pepa
pepa
hoke jamba na chipepa
pepa
hii nyimbo ni pepa
pepa
pakuvina ni kupepa
pepa
rebe wa using a my tissue but me it's okay ni najaila che pepa
pepa
tissue na ebe ni pepa
pepa
ndani anapanga pepa kansi pepe
pepa
pepe pepe pepa
pepa
hili na chivanda pepa
pepa
sija ilika pepa
pepa
hima sevanya pepa
pepa
hima tipanga pepa
pepa
kukoda wakuna chechi pepa sunga gone pa malilo kopanda kupepa
pepa
wana makoi ni wakana tiawe dagini paseni jaja pepa
pepa
wakai wachele la pa street kuseni mahasela wasakila che pepa
pepa
landilo jimi pepa
pepa
pepe pepe pepa
pepa
pepe
pepa
pepe pepe pepa
pepa
rebe wa using a my tissue but me it's okay ni najaila che pepa
pepa
tissue na ebe ni pepa
pepa
ndani anapanga pepa kansi
pepa
hima ngambika
pepa
hima mendeka pepa
pepa
sija ilika pepa kuliko nkabati hikupanga lova pepa pakupanga pepa bena wa using a pepa pakupanga pepa bena wa using a maso pakupanga pepa bena wa using a chako holo na wa pasta wa using a pepa Katenga Bible, wavunungula pe
Pepe,
pepe, pepe
Pepe,
pepe,
pepe
Pepe, pepe, pepe,
pepe
Pepe, by using a my tissue But me, it's okay, ni natayila che pepa
Pepe,
tissue na ebe ni pepa
Pepe,
ndani anapanga pepa Pepe,
pepe,
pepe
Pepe,
pepe, pepe, pepe
Pepe,
standard not bubblegum music
pepa
za
pepa
pepa
pepa pepa
black malia too much kilometer me put a no leisure me put a vino no leisure you try first all tomorrow blink smaller hall I give you pepa pepe
pepa
pepe pepe pepa
pepa
hili nativa nda pepa
pepa
sija ilika pepa
pepa
hima sevanya pepa
pepa
hima tipanga pepa
pepa
kukoda wakuna chechi pepa sunga gone pa malilo kopanda kupepa
pepa
wana makoi ni wakana tiawe dadini paseni jaja pepa
pepa
wakai wachele la pa street kuseni mahasela wasakila che pepa
pepa
landilo jimi pepa
pepa
pepe pepe pepa
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 pepa pepa pepa
pepa
pepa
pepa
kirikitu zina zili mtumba zina zili kubantu
umutu mwanga muli pepa
pepa
hoke jamba na chipepa
pepa
hii nyimbo ni pepa
pepa
pakuvina ni kupepa
pepa
rebe wa using a my tissue but me it's okay ni najaila che pepa
pepa
tissue na ebe ni
pepa exclusive from zambiantunes.com
dani anapanga pepa kansi